Penina mueni ondo kiri jongo. Penina mueni ondo kiri jongo. Nandi saini yao pagetimba. Nandi saini yao pagetimba. Siji metele manganyo, mami metele manganyo. Siji metele manganyo, mami metele manganyo. Inani metele manganyo yao pagetimba. Inani metele manganyo yao pagetimba. Mama, zicha. Mama, zicha. Ebu cheki, bonga boys. Ebu cheki, bonga boys. Asi, zicha. Tanoni ugule benina hii, imedele manganyo nyo eno ebunde isie. Ogila kwacha, onanireja ina mugate. Uwezo la wawa kwanza, uwekira tigati ya chini. Najo kitimba, niwekira nebete. Uwezo ya, bonga boys, sumire kumela. Nitisi ya lauzi, uwezo tumandatwa, na wane mosye hii. Switch me tele manganyo, mami tele manganyo. Switch me tele manganyo, mami tele manganyo. Inani me tele manganyo, yao bagi timba. Inani me tele manganyo, yao bagi timba. Mama, zicha. Mama, zicha. Ebu cheki, bonga points. Ebu cheki, bonga points. Asi, we, zicha. Bau kwa numba tano zila bau kwa numba nandi shaini yao bagetimba nandi shaini yao bagetimba siji metele manganyo mami metele manganyo siji metele manganyo mami metele manganyo inani metele manganyo yao bagetimba inani metele manganyo yao bagetimba mama zicha mama zicha ebu cheki bonga points. Ebu cheki. Bonga points. Asi. We. Zicha. Tanoni ugule benina hii. Imetele manganyo miau. Inawebunde isie. Ogila kwacha. Onani ureje ina mugate. Uweze la wabu wa kwanza. Wigida sikati ya chini. Nacho kitimba. Nuwa kene nebete. Uweze ya. Bonga points. Shume ile kumela. Nitisi ya lauze ye. Uweze otu madatwa. Na wane mosye ye. Inani metele manganyo, mami metele manganyo. Inani metele manganyo, mami metele manganyo. Inani metele manganyo, yao bagetimba. Inani metele manganyo, yao bagetimba. Mama, zicha. Mama, zicha. Ebu cheki, bonga points. Ebu cheki, bonga points. Asi, we, zicha. Adabie chibugito kibuba nedi mweni ngadabie chibugito weke sila bau papa numba weke sila bau papa numba nandi saini lao bagetimba nandi saini lao bagetimba inoni medele manganyo mami medele manganyo inoni medele manganyo mami medele manganyo inoni medele manganyo lao bagetimba inoni medele manganyo lao bagetimba mama zicha, mama, zicha. Ebu cheki, bonga points. Climax, ebu cheki, bonga points. Asi, we, zicha. Oka.
Uzia ungu, eki nganyi, chandalani. Mama e, kanga mbalia, pusia mbalia, nundua, zi. So, wala uya. Wapi kula licha ni mawao Mudhozi ona manadistributa munene Galiko siya Kiseri ya kaundi ya Kajado Shauri ya Mutati Mwisila sana.
Trombone.
mashabu tiyo yunye.